Hey, kipimo cha urijali ni furaha kwa nyumba, maridhishano tukimtukuza Muumba. Kama wa Magonde wa kicheko sindimba, uno pale kati kama Max sindimba. Mina kunya we nyumbani kwangu sinibasu, sikeshi bana kesho nikikupigia mabazi. Studio, maliza isanturio, katoto nimedata na isampuli. Oh, usikate utakata isoundtrack, katoto kitandani kanakata. Na mina zimimina kama 9mm, ratatata mama asatia, mama agatia. Siku jiuliza ni kuingilie kwa gia gani, mwenye unajio kikapo meka kwenye ramani. Hati matani takuwacha ni mata gani, hani ni utani uo, utani uo, mama lato uo. Abari so iyo, abari ni sisi na muktasari ndo uo, ndo uo.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombi ruksa, hatuna mipaka. Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombi ruksa, hatuna mipaka. Mina kupama ujuzi, we ujuzi, we utambe tambe.
Mtu wa kuwanua, mina utuliza. Mami nisha amua, mua kumaliza. Mchanga maupe chini ya maji kabla kiza. Moyo mashine ila mapenzi yanaumiza. Tufunge humjadala, nipate kulala. Nipenzi nipendo tu mengine wala. Chapa kazi ule bitamu sema inshallah. Kitambache upe mtoto soma ishara. Kitanda kisizae haramu kawa msala. Kitanda nipe nyama ya ulimi bada ya sala. Shore me I'm on it, on it, on it, on it, on it, on it. Baby I'm on it, ey. Can I hit it in the morning? Can I hit it in the morning? Nikupe ma ole, 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 ole. Mtoto uone.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka, ey. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka, ey. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka.
Kana bwana seli kuumba mke na misi ndo bwana, na kwa bwana bwana hakuna linalo shindikana. Siwezi kuwa sawa na sawa zao mingi, mtoto minava kuitaji sio kwa vingi. Kwa muda wangu tulio baki so miaka mingi, life is too short. Shore me I'm on it, on it, on it, on it, on it, on it. Baby I'm on it, hey. Can I hit it in the morning? Can I eat it in the morning? Nikupe ma ole, 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 ole. Mtoto uone.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka, ey. Kwako misiombi ruksa, hatuna mipaka.